Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Ulizaliwa wa mimi, wewe ni wangu najua.
Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Nikupe nini usijondoka my dear.
Kipasua roho yangu utapata wewe najua. Madhaifu yangu kukupenda wewe najua. Kwa wengine alipitisha muda najua. Tell them that you're mine. Baby, I wanna marry you. Baby, tell me yes, I will do. Baby, this is what I feel for you.
Still the one.